buhinzi.
Mukuburi kwezi simbura mu mafaranga 170. Ndetse byaba byagenze neza nkabona mu 100.
Ibirayi rero ndabihingaga rwose ndabona.
Yari ngurube ni nka byose.
Ugereranije nuko abacuruzi baza batugurira igiciro ntikiba gishimishije.
Nkuko nange nayobotse banke nabone bagombye kugana ayo mabanki bityo bwo buhinzi bwa bakabugira umwuga.
Kina kubwira uri umuhinzi ukabona urasarura ibiro biri munsi ya 30 wahinzi ubwo buri muhomba.
Rwiyemeza mirimo mu buhinzi ni ikiganiro mugezweho na radio Huguka.
Ugikurikira buri wa gatanu kuva saa 3 kugera saa 4 za mu gitondo.
Ukongera kucyumva buri wa kabiri kuva saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo. Nongeye kukwifuriza ibihe byiza aho duteza amatwi ku 105.9 FM twa tugeze mu mwanya w'ikiganiro ni ikiganiro rwiyemeza mirimo mu buhinzi cy'uyu munsi akaba ari ikiganiro tuvuga kuri barwiyemeza mirimo cyane cyane tuganira n'impuguke ku birebana no gushora imari mu by'ubuhinzi n'ubworozi handitse tukagira nabo twigiraho uyu munsi rero ntabwo tujya gushora imari cyane cyane ngo tuganire n'impuguke ariko uyu munsi tugiye kuganira n'abashoye imari mu buhinzi bw'inanasi cyane cyane bariye bari mu buhinzi bw'umwimerere n'ubuhinzi bw'umwimerere ngira ngo mumaze kugenda mu busobanukirwa cyane cyane bakurikira ibiganiro byacu. Ubuhinzi bw'umwimerere n'ubuhinzi nyine bukoresha ibintu by'umwimerere harimo gukoresha imborera ndetse n'imiti ya gako imiti isanzwe atari imiti mvaruganda n'ifumbire zisanzwe ndetse akaba n'izindi tekinike zifasha uyu muhinzi wiyemeje guhinga mu buryo bw'umwimerere kubera ko nyine abagamije isoko ubuhinzi babugamije isoko ndetse bunagamije n'ubuzima burambye kubera ko ari ubuhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'ubuhinzi bufite umumaro ndetse n'ubuhinzi butanga imbuto cyangwa se umusaruro udafite ubuziranenge udafite inenge n'ubuhinzi nyine bukorwa n'abarwiyemeje abarwiyemeza mirimo batandukanye. Murabizi ko dufatanije n'umushinga Ruhamu dukora n'abahinzi b'inkeri ndetse n'abahinzi b'inanasi. Uyu munsi rero tujye kuganira kuri zimwe muri tekinike za gufasha gukora ubuhinzi bw'umwimerere mu buhinzi bwawe bw'inanasi tuvuga ku gukoresha ibirumbura ubutaka gukoresha indumbura butaka. Ese izo ndumbura butaka ni izihe zifite ubuhe mumaro zikoreshwa zite hanyuma zimaze iki abazikoresha bazikoresha bate mu buhe buryo nibyo tuza kuganira muri iki kiganiro cy'uyu munsi aho tuza kwifashisha imfashanyigisho yateguwe na Huguka ifatanije na Roam ndetse na kaminuza ya Byumba UTAB hanyuma turaza kuganira kuri ubwo bumenyi ku bigendanye gukoresha indumbura butaka mu nanasi ariko none turaza kuganira na bamwe mu bahinzi baduteza amatwi irya no hino barimo abahinzi bari mu makoperative ahinga inanasi hari muri Muhanga harimo abo muri Rugenda bari abingamba abo Kayinzi ndetse na Gacura Bwenge nabo turaza kubana ku murongo badukurikiye baduha ibitekerezo cyane cyane batubwira uburyo bitabira ubwo buhinzi n'ibyo n'ibitekerezo bafite ku bigendanye no gukoresha indumbura butaka kunanasi. Ariko nabo duteze amatwi ugize ikibazo watuha ibitekerezo cyane cyane wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07/82/55/59 cyangwa se kuduhamagara kuri ya 0/87/97/71/74 cyangwa se 07/87/91/75 tugasangira ijambo. Ni ikiganiro mwategure kare mugiye kugezwaho nanjye Florentine Mukarubayiza ndifashisha iyo mfashanyigisho yanditswe na Huguka ifatanije n'abafata abafatanya bikorwa Ruwamu ndetse na Itab anyuma muransa kuduha ibitekerezo muri ubwo buryo cyane cyane tuvuga ku ndumbura butaka zikoreshwa mu buhinzi bw'umwimerere bw'inanasi cyane cyane tubibera hamwe ese hakoreshwa ibiki kugira ngo bigende bite bikoreshwa bite bitanguhe musaruro nibyo tuza kukibandaho muri iki kiganiro nabo ntuje kureye inyakira amajwi yawe mukanya ni ikiganiro kirambuye ni ikiganiro tujye kuvuga ku ndumbura butaka ugihingwa kinanasi Radio Guka komeje gutega amatwi ku 105.9 FM twa twigiye kuganira ku ndumbura butaka cyane cyane turebera hamwe ni ku kwikoreshwa ry'ibimera ndumbura butaka bivangwa n'imyaka mu buhinzi bw'umwimerere turatanga urugero ku nanasi akaba ari imfashanyigisho nyine yateguwe n'umushinga IOE hanyuma ifatanije na Huguka ndetse na Ruwamu Huguka yo murayizi hanyuma Ruwamu nayo murayizi ni ngira ngo abaduteze amatwi cyane cyane abari mu buhinzi bw'umwimerere murabisobanukiwe ntabwo tubitindaho cyane IOE rero ikaba ari umuryango nyine ari umushinga ukaba ndetse warafatanije na Huguka na Ruwamu nkuko na Gembi komozaho kuri ubuhinzi bw'inanasi rero reka tubanze tuvugeho gato muziko inanasi ari igihingwa kiramba kimara igihe kirekire mu murima kikaba ki ari igihingwa kera mu turere twimbera byombi kuvuga ngo tudashyuha cyane cyangwa dukonje cyane nakaba rero ari igihingwa kibamo amoko menshi hari inanasi zifite imiterere y'umwiburungushure umusaruro ukaba mwinshi w'imbuto imbuto zikaba nini z'umuhondo hari zitwa kayenelise hari zitwa kwini ntago tuzijyamo cyane hari n'izindi ariko zikunze kuboneka ni ya indi mwita kayenelise ikaba ikunda ubutaka rero bworoshye buhumeka neza kandi bukungahaye ku mborera ubutaka budafite ubusharire cyane cyane buri hagati ya 4.5 ubwo ni bya bindi bita pH kandi ikaba yera mu butaka inanasi yera ku butaka bunini cyangwa ahahanamye gato ku butumburuke buringaniye ngira ngo abo mu misozi miremire nk'abo muri za Gakenye na za Rurindo kuri iyo misozi yanyu mubona ko inanasi zihera neza hanyuma zigakunda ubutaka buhitisha amazi nta gihingwa gikunda ubutaka bubika amazi cyane kuko ubutaka iyo budahitisha amazi usanga ari ubutaka butose cyane ku buryo igihingwa kitabasha gukura neza ubwo butaka kandi bukaba bukungahaye kuifumbire y'imborera ukunda ikirere kiza rero bavuga n'ibipimo by'imvura ko inanasi ikenera imvura iri hagati ya milimetero 1200 n'1500 ku mwaka wose ikaba ikenera ubushyuhe bwa dogere 25 kandi ikaba ikenera n'urumuri hanyuma uko bayitera birumvikana mu bayitera nyine muri bwa buryo bw'imitabo kuko batera igitsinsi kinanasi cyangwa se igishibuka kiba kigomba kuba baravuga bavuga nibiro baravuga ngo cyagombye kuba ikipima ibiro ipima nibura reka ture kuri za santimetero hagati ya 50 na 40 uvuye ku butaka n'icyo gice cyo hejuru giri inanasi yagombye kuba ifite hanyuma inanasi rero ikaba igira ibishibuka byinshi icya gatatu kandi inanasi ikaba ikunda ndetse n'ahantu afite uburumbuke nk'uko twabivuze haruguru ingero zo guteraho nazo nazo rwose zirazwi abahinzi b'inanasi namwe muraza kudusangiza ingero muteraho inanasi ariko noneho twihuse reka twigire mu murima noneho uko bakoresha imikoreshereze y'ibimera ndumbura butaka mu buhinzi bw'inanasi ibyo hari bihingwa ndumbura butaka bikoreshwa cyane cyane mu kubungabunga ubutaka bigwanya isuri ndetse byongera n'ububere bw'ubutaka ibyo bihingwa rero nanone kandi byongera urusobe rw'ibinyabuzima kandi birinda indwara n'ibyonnyi mu murima mukanya turareba ibyo bihingwa cyangwa se ibyo bimera ndumbura butaka ni bimera bimeze bite hanyuma tuze kureba bimwe muri byo nuko bikoreshwa namwe muragenda muduha ibitekerezo Radio Gukaka komeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikoro cyari kumwe nange Florentine Mukarubayiza ariko turi kumwe n'amatsinda y'abahinzi turaza kubaha umwanya mukanya ariko turimo turaganira ku bigendanye n'ibihingwa ndumbura mu butaka mu buhinzi bw'umwimerere twarimo tukifashisha yamfashanyigisho yateguye n'umushinga iwe ifatanije na Huguka ndetse na Rowamu reka noneho turebe ibyo bimera ndumbura butaka. Hari bihingwa ndumbura butaka twe tumaze kubona ko ari bihingwa bikoreshwa cyane cyane mu kuvunga vunga ubutaka, birwanya isuri, byongera ubobereye bw'ubutaka, kongera bikongera n'urusobe rw'ibinyabuzima, kandi ibi birinda indwara n'ibyunnyi mu murima. Ibimera ndumbura butaka rero, ibimera ndumbura butaka ni ibimera twavuga nk'ibihingwa bitwikira ubutaka, ibihingwa kugira ngo bivugurure cyangwa birinde ubutaka. Ikindi kibiranga ari bigira imizi miremire igarura imusozi, imyunyu ibihingwa bifite imizi migufi bidashobora kugeraho. Bimwe muri ibyo bihingwa bikurura azote yo mu kirere, cyane cyane bimwe muri ibyo bihingwa bikurura azote yo mu kirere bikayishyira mu butaka. Hari n'ibindi bitwikira ubutaka. Hari ibihingwa kandi birinda gukura no gukwirakwira kw'ibyatsi byona imyaka cyangwa se ibyatsi byonyi. Ibyatsi byona imyaka kandi bishobora no gukoreshwa mu guhagarika indwara zo mu murima, bimwe bikanagira na za mikorobe zifitiye akamaro igihingwa. Turimo tuvuga ku mumaro w'ibimera. Ibimera kandi bishobora gutemwa bigashyirwa mu kimoteri. Uko biri kose, ibimera ndumbura butaka byongera n'imborera mu butaka. Hari imikoreshereze y'ibimera ndumbura butaka mu buhinzi bw'inanasi, nibwo tugiye kwibandaho mu kanya, nibyo twinjiramo. Turimo tukivuga kuri aka kamaro, uburyo ibi bihingwa bishobora kurwanya ibyonnyi n'indwara, byongera uburumbuke bw'ubutaka ndetse bitwikira ubutaka, bikongera uburumbuke bw'ubutaka bikurura azote yo mu kirere cyangwa imizi yabyo igakurura imyunyu ngugu iba yatakaye kure aho igihingwa gisanzwe kitabasha kugera, noneho iyo myunyu ikagaruka hafi aho igihingwa kibasha kuyishyikira. Hari ndetse n'uburyo bitwikira ubutaka bigatuma habaho ubwo buhehere bw'ubutaka ndetse bikanatuma n'iyo mborera yongera mu butaka. Mu kanya turarebera hamwe bimwe muri ibyo bihingwa bishobora gukoreshwa mu buhinzi bw'inanasi, nibwo twibandaho muri iki kiganiro, ariko namwe muraduha ibitekerezo nk'uko bisanzwe. Mu kanya turanaganira n'abo bahinzi.
Umuhinzi nyakura zinduka mu musesa gahinga.
ni radio guka wakomeshe gutega matuki kuija na gata wanibuche ichenda tulachani munganya uchiga niro huguka kio monsi kuri mikro tulikumge numu hinzi uratuku mvaneza
ndabumva
onjerishgui
ndabumva
ego wakibigira waduteza matuki ukabibigira neza
nitwa munganyimana berite ndi mu karere ka Kamonyi umurenge wa Ngamba nkaba ndi umuhinzi w'inanasi nkaba nkora kandi mu itsinda ryitwa twongera umusaruro tukaba dukora ubuhinzi bw'inanasi mu buryo bw'umwimereri kandi huguka ikaba yadufashijemo mu kubiduhugurira
turimo
turayishimira kuko ikomeje kuduha ubumenyi kugira ngo tubashe gukora ubuhinzi bwiza bw'umwimereri bubasha gutanga inanasi z'umwimereri kandi noneho tukabasha kubona umusaruro ushimishije bityo tukabasha kuba twakwiteza imbere
kugira ngo mubigireho birumvikana ko hari ibyo tekinike mukoresha uburyo bunoze mukoresha hari ubwo twarimo tuganaho bujyanye no gukoresha indumbura butaka mwe murabuvugaho iki
iki kiganiro cyari kiza kuko turarushaho kugenda tugira ubumenyi kugira ngo tubashe gufata neza imirima yacu ndetse n'igihingwa cyacu cy'inanasi kugira ngo nyine umusaruro twifuza mwiza mwinshi ushimishije mu bwiza no mu bwinshi dukomeze kuwugeraho iki kiganiro no gukoresha ibimera ndumbura butaka numvise byadufasha kuko buriya igihingwa cy'inanasi gikunda no gukenera isaso bityo rero dukoresheje ibimera ndumbura butaka bikaba byadufasha no kubona isaso kugira ngo tubashe kugisasira kuko mu buryo dukoresha bw'umwimereri dukoresha ifumbire y'imborera iturutse mu biraro mu matungo ariko noneho n'ifumbire y'ibyatsi nayo turayikenera turayikoresha bityo rero umuntu akoresheje ibimera ndumbura butaka byatuma abasha kubona isaso kuko igihingwa gikenera isaso kandi noneho bya bisaso iyo biboze nabyo bifasha gutanga ifumbire noneho igihingwa kikaba cyiza kikishima kikabasha gutanga umusaruro mwiza
muri ibyo bihingwa ndumbura butaka se hari ibyo waba uzimo cyangwa
ubundi twebwe ibyo twakunda gukoresha aho dukorera hano Ingamba twakunda gukoresha nk'ibiti umuntu akaba yabasha guteramo nk'ibishurushuru cyangwa se agateramo avoka cyangwa se agateramo nk'imivumu ariko noneho bisaba ko iyo wakoresheje ibiti uba ushyiramo ibiti bitari byinshi cyane kugira ngo bitaba byazangiza bibayemo byinshi cyane bikaba byarazitwikira cyane kandi zikenera urumuri rwinshi
yego
nibyo byadufashaga umuntu akaba yabasha gukuraho n'iyo saso akaba yayibonaho kandi noneho bikaba byabasha no gufata ubutaka mu buryo bwo kurwanya isuri
yego murakoze cyane reka mukanya tuze kuvuga kuri ibyo bihingwa byongera kuri ibyo wari umaze kuvuga urashobora kubisobanukirwa neza
yego murakoze
yarakoze ati rwose ibyo bihingwa ndumbura butaka byadufasha kuko bishobora kudufasha kubona isaso ndetse bikongera n'uburumbuke bw'ubutaka mukanya turi buze gukomeza tuvuga kuri ibyo bihingwa ku gihingwa cy'inanasi nuge kuri nyakiramajwi yawe turongera dufata umwanya wo kwakira ibitekerezo reka dutumikire abadutumye
ateye ibiti n'ibyatsi ndumbura butaka Thank you.
Ni radio guka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM kuri mikoro cyari kumwe nange Florentine Mukarubayiza turimo turaganira ku bimera ndumbura butaka ariko dutanga n'urugero ku gihingwa kinanasi mu buhinzi bw'umwimerere twari tuvuze ngo mbere yo kuganira na Berthe hariya ingamba muri Kamonyi twari tuvuze ngo reka turebe bimwe muri ibyo bihingwa twari tumaze kubona umumaro w'ibyo bimera ndumbura butaka ese ibyo bihingwa bishobora guhinganwa nini nanasi hanyuma ubutaka bukarushaho kurumbuka nibihe nibihingwa nyene bishobora kuvangwa n'inanasi bigatwikira ubutaka ndetse bikaba binakunze kuboneka muri byo harimo ibinyamisogwe mu binyamisogwe harimo ibishyimbo hari ndetse ni namashaza hari za desmodium hari nibinyabijumbu munyabijumbu harimo ibijumbu iriya migozi y'ibijumba nyine ibijumba nyabijumbu harimo nanone nibihaza ari nibihaza nabyo ushobora kuvangamo ushobora kuvangamo soya nayo ni ndumbura butaka hari byitwa za rizerine za mukuna murazizi na za desmodium akazamo ubunyobwa amashaza nabaza umukundo nawo ushobora kuvangwamo ndetse n'imyungu akamara ko kuvanga ibyo bihingwa rero ndumbura butaka n'inanasi twakomeje kugenda tugakomozaho ariko reka tukagarukeho byumvikane kuko kuvanga ibihingwa ari ugutera ibihingwa bibiri cyangwa byinshi mu murima umwe mu gihe kimwe ariko ibyo bihingwa bikaba ari magirirane bitarwanyana cyangwa se bimwe bidacura ibindi bita ibi rero kuvanga ibi bihingwa ndumbura butaka bibihingwa no kuvanga ibihingwa bitanga amafaranga y'inyongera ibyo kurya igicucu biganakurura na azote mu kirere kandi bikarwanya ibyatsi byona bikanarwanya n'isuri ibihingwa kandi bitanga kandi nibisigazwa byinshi bibyazwa ifumbire iyo bivanze kandi bigashyirwa mu murima nk'isaso cyangwa biboreshejwe Mhm. Ikitonderwa rero mu kuvanga ibihingwa, mu kuvanga ibihingwa ndumbura butaka bigomba kwitonderwa kuko ibihingwa bimwe bishobora kuba indiri y'ibyonyi, ibindi bigakururira indwara igihingwa kingenzi. Angaha muri iki kiganiro cyacu igihingwa kingenzi n'inanasi. Intego iyo zo kuvanga ibimera ndumbura butaka n'inanasi rero bituma nyine nkuko twakomeje kugenda tubigaruka rikatunungire tunabigarukaho binatuma ubutaka buhora buhehereye kuko babutwikiriye icyo gihe ukaba burinze n'isuri birinda iyoyoka ry'imyunyu ngugu bikanarwanya isuri iterwa na serwakira iterwa n'umuyaga bibuza ibyatsi byona gukura binoza imiterere y'ubutaka kandi bigatuma ubushyuhe bw'ubutaka budahinduka ikitonderwa rero ibihingo bitwikira ndumbura butaka bigomba gukatwa bigatabwa cyangwa se kurandurwa mu gihe kirabya kugira ngo bidakoresha azote yamaze kwinjizwa mu butaka icyo kirumvikanye niwe wateye za mukuna cyangwa za desmodium ugomba kwirinda ko zizana ururabo ahubwo uzikata mbere yuko zizana ururabo kugira ngo zidakoresha ya myunyu zongereye mu butaka cyangwa se ya myunyu iri mu butaka usanga zishobora zacuze inanasi turikuva ku gihingwa cy'inanasi hari uburyo rero bwo kuvanga ibyo bihingwa ndumbura butaka nibwo tuza kugarukaho mu kanya nyuma iyo kuganira nanone n'abahinzi baduteze amatwi irya no hino twari turi muri ngamba mu kanya ni mu kare ka Kamonyi reka turebe kure niho twanyarukira muri Kayenzi cyangwa se Gacurabwenge twumve bamwe muri abo bahinzi nabo batubwire bimwe muri ibyo bihingwa ndumbura butaka uko babyumva ndetse n'ibyo babyibazaho n'ibindi bitekerezo baba bafite tugaruke mu kanya dukomeza tuganira uko noneho bikorwa kugira ngo ubwo buhinzi butange umusaruro imuri kwa rwego rwo kongera nyene ubutaka ntunga gihingwa mu butaka cyangwa se kongera imyunyu mu butaka no kurinda ibyakwangiza ubutaka harimo isuri ndetse no kurinda ibihingwa harimo kurwanya indwara n'udukoko no kugira ngo ku butaka bumwe haboneke umusaruro mwinshi kandi umusaruro mwiza Kumurongo turi kumwe n'umuhinzi w'inanasi hari ya rugenda bari uratwumva neza
Ndabumva
Nibwire abaduteza amatwi
Ni kwimba bari Florence wo muri cooperative ndakimwa ku murimo kibagana
Muhinga
Duhinga inanasi ku buryo bw'umwimerere
Turimo turaganira ku ndumbura butaka ndagira ngo nawe ugire icyo bivugaho cyangwa se ibitekerezo ikibazo se
hari ya ku buryo bw'indumbura butaka hari uburyo turumbura ubutaka dukoresheje ifumbire y'amatungo tugakoresha ifumbire y'amazi tudashyizemo ifumbire mvaruganda cyangwa indi miti tugakoresha ifumbire y'umwimerere nyine cyangwa ifumbire yo mu birundo
yego hari n'ibimera ndumbura butaka hari icyo ubiziho
ibimera ndumbura butaka hari ibyatsi ibimera nyine umubu urwiri
ni ngirango urwiri rurona ndavuga ibyatsi bifasha ibimera wahingana n'inanasi
ibimera twahingana n'inanasi
niba nta nibyo uzavuga uti wenda mwongere mubimbwire niba hari ibyo wibuka cyangwa hari ibyo wabuze
muhinzi bw'inanasi rero buriya ibintu duhingamo bigendana n'inanasi tungurusumu tugahingamo ni hari n'utundi twatsi tumera turumbura ubutaka twebwe iwacu babyita kimari natwo turumbura ubutaka
ubwo ni izo kimari ubwo ariko ni ibyatsi mushyira mu bihinga murabihinga cyangwa birimeza
ibyo byatsi byo birimeza
tungurusumu se ubwo muzihinga mute mu nanasi cyangwa ni ibyo ni murabikoresha
kuyihingamo tuyihinga iruhande rwayo rw'inanasi kugira ngo irinde ibyonnyi
bigenda bite tubwire neza
urayihinga wamara kuyihinga ukayitera ku ruhande rw'inanasi hirya ukahatera urusenda nuko rero ubwo umuhumuro wabyo nyine iyo nk'icyo nyikije kigahinguka hino aho ngaho gihita kigendera
ese munanasi se habamo ibyonnyi bimeze bite
hari ibyonnyi biza ari imbeba zikaziruma hari ibindi bita amasiha
ibyo ubwo se imbeba zitinya tungurusumu
yewe none nta mbeba irya ibyo tungurusumu wapi
ibyo uvuze ni ukuri
ntayo
hari mugenzi wawe Berite twaganiriye hariya ngamba muri Kamonyi avuga ngo hari igihe bagira ikibazo cy'isaso ngo hari ibyatsi hari ibyo bahingamo kugira ngo babone isaso mwebwe hari ibyo murahingamo bishobora kubafasha nk'isaso kandi bikanafasha no mu buhinzi bwanyu bw'inanasi mukanabikuraho umusaruro
turabifite dufite ibyatsi bita ibikaranka
ibikaranka se bivamo umusaruro umeze ute
ibikaranka bivamo umusaruro w'ifumbire tukabisasiza tukanabicukura icyobo tukabikoramo ifumbire
ariko mubihinga mu nanasi se cyangwa ni muhinga ku ruhande
tubihinga ku ruhande rw'inanasi ibindi tukabihinga undi murima wabyo
mbega ibivangwa mu nanasi ntabyo murakoresha
nibyo bikaranka dufite impande hejuru impande no mu kuntangiro no ku mpande
mhm ubwo rero ukomeza ukurikire kuko hari ibindi bihingwa bivangwa n'inanasi harimo ibijumba harimo ibishyimbo harimo soya ibinyamisogo by'amoko yose kuburyo hari uburyo ushobora kubihinga mu murima w'inanasi ukabona umusaruro w'inanasi kandi wanasaruye wanarumbuye n'ubutaka mukanya turakomeza uze kubyumva neza
yego
urakoze cyane
namwe murakoze
arakoze Florence w'imbabazi hari ya mwindakemwa ku murimo ndakemwa ku murimo bakora rugenda bari ni muri muhanga ati twebwe dufite ibyo dutera ku mpande tukabyifashisha mu gusasiza tukonaterana tungurusumu kugira ngo zirukane ibyonyi reka dukomeze mbere yuko tujya Kayenzi twumve Stanislas gusa nkuko namaze kubivuga mukanya hari ibinyamisogwe bivangwa n'inanasi hari ndetse n'ibinyabijumba bivangwa n'inanasi hari nibiti byera imbuto bivangwa n'inanasi turabirebera hamwe twihuse ubwo rero bitewe n'ubwoko bw'ikimera wakoresheje bifata umwanya utandukanye mbese bisaba kugira ngo mu gipimo cyawe cy'inanasi cyangwa mu murimo wawe w'inanasi ubipime neza ubitere neza kugira ngo bigire wa mumaro kandi bigaterwa n'ubwoko bw'ikimera ugiye kuvanga n'igihingwa cyawe cy'inanasi muri byo rero harimo imigozi y'ibijumba reka tuvuge ku migozi y'ibijumba mbere yuko tujya Kayenzi imigozi y'ibijumba rero ni kimwe mu bihingwa ndumbura butaka bivangwa n'inanasi kandi imara igihe kirekire mu murima murabizi ko ibijumba bishobora kwera amezi ane hari n'ibigeza ku mezi atandatu biterwa n'ahantu iyo migozi y'ibijumba rero ifasha inanasi mu kongera ububobere bw'ubutaka no kuburinda isuri imigozi y'ibijumba ituma inanasi zikura vuba bidasanzwe kandi zitanga intungamubiri nyinshi kandi zifite kalori nyinshi bwo nibitera imbaraga twumva kalori yumva ibitera imbaraga imigozi y'ibijumba rero inanasi ikura vuba kandi igenda ikoreshwa mu buhinzi bw'inanasi ku buryo utera imirongo y'inanasi ukongera ugatera n'imirongo y'ibijumba y'imigozi y'ibijumba icyo ni igihingwa kimwe mu nanasi rero mu murima w'inanasi ushobora guteramo n'urutoki ngira ngo abo twabanye mu minsi yashize barabivuge neza ko hari abahinzi rwose beza inanasi mu rutoki ariko bisaba kugira ngo witondere za ngero uteramo izo nanasi cyane cyane uburyo utera urutoki n'uburyo utera inanasi ibyo bikagufasha kubona umusaruro hombi umurima rero uteyemo urutoki unavanzemo n'inanasi bituma ucunga ubutaka neza kuko ubutaka buhora bworoshye ndetse bigafasha inanasi kubona igicucu igihe hari ubushyuhe bw'impeshyi ibyo bitoki kandi birinda ubutaka mu gihe kirekire kwa kurwanya isuri amababi cyangwa se amakoma y'ibitoki yifashishwa mu gusasira inanasi uko bikorwa rero ni ugusiga intera ya metero eshatu hagati y'insina n'indi mu kwirinda ko habamo igicucu cyinshi intera hagati y'urutoki n'inanasi ubwo rero ugomba nanone kubikora neza kugira ngo ubone uwo musaruro ukajya usarura urutoki amakoma cyangwa se amababi agasasira inanasi kandi ntibibangamirane byombi ushobora no gutera nanone hari n'abateramo ibiti by'umurimbo ari abateramo imikindo reka imikindo ntabwo tuyitindaho reka twigire ahubwo noneho ku binyamisogwe hari abatera ibinyamisogwe muri ibyo binyamisogwe harimo ibishyimbo harimo soya ibyo byifashisha mu kurumbura ubutaka muzi ko ibinyamisogwe bigira n'abamumaro wo gukurura azote iyo mu kirere hanyuma bikanafasha no gutuma ubutaka bugumana ubuhehere kurinda isuri kurwanya ibyatsi bibi kurwanya udukoko no kongera umusaruro muri rusange ibi binyamisogwe rero nabyo biterwa hashyirwa intera ya metero hagati y'imirongo ibiri y'inanasi hanyuma muri iyo metero bagateramo ibyo binyamisogwe hari uburyo musanzwe mutera inanasi ariko muri ya mirongo iri hagati hahandi hagati ya mirongo ibiri y'inanasi muziko bagenda bakora imirongo ibiri bagasiga metero bagakora indi mirongo ibiri muri zangiro zisanzwe zi gutera inanasi aho ngaho hagati ntushobora gutera ibyo bishyimbo cyangwa se ibyo migozi y'ibijumba nk'uko twabibonye ushobora gutera none hari n'ibindi binyamisogwe nk'umukunde nayo iraterwa muri rusange rero ikoreshwa ry'ibimera ndumbura butaka bivangwa n'imyaka mu buhinzi bw'inanasi ni byiza kuko bigira umumaro munini cyane nkuko twabivuze haruguru reka tugeneweho kayenzi kuko nabona amasaha agenda aducika ngo turi kumwe na Stanislas hariya Kayenzi uratwumva neza
yego ndabumva neza
nibwire baduteza amatwi neza
eh ni twa habakura ma Stanislas nkaba ndi umuyobozi wa cooperative Kaubuka ikorera mu murenge wa Kayenzi
njya kure ya radio
eh noneho tukaba dukora igihingwa cy'inanasi
Karimo tuvuga ku bimera ndumbura butaka ndagira ngo tubwire saho ngaho Kayenzi mwe mwatangira kubikoresha cyangwa muracyashakisha amakuru n'ubumenyi
Eh mu iki gikorwa dukora cy'ubuhinzi bw'inanasi
mu buryo bw'umwimerere
ubu igikorwa cy'umwimerere dukora ku buhinzi bw'inanasi ubuhinzi ibyo bihingwa ndumbura butaka turabikoresha natwe ibyo bihingwa dukoresha harimo nk'ibijyanye n'ibinyamisogwe harimo ibishyimbo ugashyiramo n'amashaza hari n'ikindi cyatsi duhingamo kirinda ibyonnyi cyitwa itabi nino rya kinyarwanda ry'ibibabi naryo buriya rituma nta byonnyi biza mu buhinzi bw'inanasi byica mbese ibintu by'ibyonnyi bizamo ariko nanone mu buhinzi bw'inanasi dukora ibyo bihingwa mvuze mbese ndumbura butaka dukoresha twirinda gushyiramo byinshi cyane kuko bishobora kubangamira igihingwa cy'inanasi kuko bigomba gushyiramo bikeya kugira ngo bitabangamira igihingwa cy'inanasi harimo n'insina ariko ku buryo zitari nyinshi zitandukanye cyane
mwatangiye kubihingamo ryari cyangwa
igihingwa cy'inanasi
mwatangiye kuvangamo ibyo bimera by'ibindi ryari
kubivangamo biterwa na tubishyiramo bitewe na sizo y'igihe cy'iyo myaka mbese kiba kigeze iyo sizo igeze tuvuge ubu nk'ibishyimbo tubijagamo mbese mu buryo bikeya mu gihe mbese cya sizo y'ibishyimbo igeze insina zo uyishyiramo niyo watangira uyihinganye n'inanasi uziteranye byo biragendana buri gihe
yego
ye
umumaro wabyo mubona ari akahe karusho kuba mukiramo ibyo bimera bindi
umumaro wabyo ifite akamaro ni ukuvuga ngo iyo tuvuga nk'ibyo bihingwa ibinyamisogwe mbese ibyo binyamisogwe ni ukuvuga ngo iyo byeze bidufasha kwikura mu bukene nyine birumvikana
yego
mbese tukagira umusaruro utaturutse ku buhinzi bw'inanasi gusa n'ibyo binyamisogwe nabyo bikatwinjiriza agafaranga mbese ibindi nanone akamaro nanone biriya binyamisogwe cyangwa se n'ibinyabijumba bijyamo ariko bitari byinshi bituma ubutaka buri ku nanasi buhora bworoshye mbese hahora horoshye bitwikira ubutaka bw'inanasi bugahora bworoshye
murakoze cyane kudusangiza uko bimeze ubwo tuzaza mu mirima turebe uko bihagaze
turabikora bose turabikora nibikorwa bya buri munsi dukora buri gihe turabikora
yego murakoze cyane
Sam na murakoze
umunsi mwiza
twese
arakoze Stanislas muri Kabuka ni koperative hari ya Kayenzi bahinga inanasi ati tuvangamo ibinyamisogwe bityo tukabona umusaruro kandi bifasha no kurumbura ubutaka tugana ku musozo rero reka tujye muri gacura bwenge twumve nabo badusangize uko bakoresha ibimera Radio gukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM tugenda tugana ku musozo reka dusohoreze hariya mu gacura bwenge muratwumva neza
Yego turahumva
Janvier ibwire neza baduteza amatwi
Nitwa Sekamana Janvier nkaba ndi president wa cooperative Hinga na Siryumwimerere yitwa Umunezero tukaba dukora nyine ubuhinzi bw'umwimerere bikoresheje indumbura butaka umwimerere
ngaho gira icyo usangiza baduteza amatwi kubigendanya n'ibyo bimera ndumbura butaka ako mubikoresha aho ngaho iwanyu cyangwa nuko muteganya kubikoresha
bo imaha ngaho iwacu ibimera ndumbura butaka ubu turimo turagerageza kubikoresha mu buhinzi tubihinga mu ku nkengero z'imirima duhingamo izo nanasi cyangwa iyindi mirima kugira ngo tube twabikoramo twabyifashisha duko tubyifashisha dukora ifumbire y'ibirundo ariko kandi tukanabyifashisha mu buryo bwo gusazura ubutaka we naho tuba tudateganya guhinga kandi kuva twatangira kubikoresha tubona ko hari impinduka nziza mu kongera umusaruro tubona
twifashishije igitabo cyanditswe n'umushinga iyo ufatanije na Huguka ndetse na Rowamu hari bimwe mu bihingwa bavuze ko mushobora kuvanga ninanasi ibyo umwe mu byumva mute nibyo twarimo tuganiraho mu kanya kuri mwebwe mu byumva mute ni ibihe bibazo mu bifiteho cyangwa muri murabigerageza muracyabyigaho bihagaze bite
bo kuva twafata amahugurwa tukabona n'icyo gitabo twasanze ari ibintu bishobora kuba byadufasha kandi twemeje gutangira kubikora cyane cyane nk'ibihingwa by'ibinyamisogwe wenda nka za soya cyangwa se ibigori ibinyampeke nk'ibigori tukagenda tubiteramo hagati y'imirongo y'inanasi gusa wenda imbogamizi twahise duhura nazo nuko imirima twari twarateye inanasi twari twarateye twegeranya ariko aho turimo guhinga bundi bushya aho turimo turagenda tubikora ku buryo dusigamo umwanya uhagije tuzajya tubihingaho ahandi naho turimo turatekereza kuba twagabanyamo inanasi wenda ari nko mu buryo bwo gusazura ariko ntidusazure rimwe tukagira imirongo tugenda turandura tukagenda tuvangamo ibyo bihingwa kuko twabonye ko ari uburyo bwo kurwanya isuri ari uburyo bwo kurumbura ubutaka ari uburyo bwo kuba twabona ibyo dukoresha n'ifumbire byose twabonye bidufasha ubwo rero ni muri ubwo buryo turimo kubikora mu mirima mishya turimo turabikora ariko mu mirima isanzwe turimo turiga uburyo twazasazura ariko duhita dutangira ubwo buhinzi natwe bwo kuvanga ibihingwa
mukurikije uko ibihe bigenda bisimburana murabona muzamwabonye nk'imirima imeze ityo mu gihe kingana iki
wena nka nyuma y'umwaka kuko turateganya ko kuri sezo yo kumuhindo nibwo tuzaba dufite n'imbuto ihagije y'inanasi kandi hari imirima n'ubundi tuzaba tutangiye gusazura
yego
mu gihe cy'umuhindo ubwo ntekereza ko imirima tuzahita tuzaba tuyifite mu mpera z'umwaka wa 2023 ariko n'ubu ngubu tuzatangira kubikora wenda ku buso butoya ariko turateganya ko mu mpera z'uyu mwaka tujye gutangira tuzaba dufite imirima ihagije
sawa turi kumwe
Yego murakoze.
Hanyuma nabandi banyamuryango niki wababwira abandi banyamuryango mubana muri cooperative nabandi bateze amatwi mu buhinzi bw'inanasi z'umwimerere?
Mbere na mbere cyo nababwira mbanze kubifuriza impera z'uyu mwaka kugira ngo bizababere byiza iminsi mikuru bazayisohokemo neza. Kandi n'intangiriro z'umwaka utaha nabo zo bazazitangire neza uriya mwaka uri imbere tuzabinjiremo neza. ikindi nuko iki gihe ni gihe cyo kugira ngo natwe tugire imihigo y'umwaka tujye kwinjiramo dukora igenamigambi ariko kandi dusubize n'amaso inyuma turebe ibyo twari twemeje gukora kugira ngo turebe niba twarabigezeho haba ari mu makoperative cyangwa se mu matsinda cyangwa n'umuntu ku giti cye kugira ngo tugire umuco wo gukorera ku ntego kuko twabonye ko hari icyo bihindura.
Amafaranga mukura mu buhinzi bw'inanasi aratuma mwizihiza iminsi mikuru neza.
Nubwo atari neza cyane bihe bisa nk'ibyagoranye kubera ubundi buhinzi cyane cyane bw'imusozi ibihe byabaye bibi umusaruro ntiwaboneka neza ariko ibihe byose mu minsi mikuru nta nubwo tuzaba twipfumbase.
Yego. Murakoze cyane kuduha umwanya wanyu.
Yego namwe murakoze.
Namwe tuyifurije ibihe byiza.
Oui.
Murakoze tuyifurije gukomeza kugira ibihe byiza.
Yego namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego namwe twese hamwe.
Yego.
Arakoze ni Janvier Sekamana hariya muri koperative ya Rugendabari. Ati rwose ni gacurabwenge ni mu munezero gacurabwenge Janvier Sekamana ati rwose turimo turategura gukora ubuhinzi bw'inanasi hamwe n'ibimera ndumbura butaka ngo nibihingwa bindi bizagenda bivangwamo kubera ko bisaba ko bijyabaho umwanya wo kubiteramo ubwo mu kuvugurura ibipimo by'inanasi no guhinga inanasi nshya ibyo bazabizirikana kugira ngo babone za nyungu zo gukoresha ibimera ndumbura butaka mu buhinzi bw'inanasi. Reka dushimire abo bose twaganiriye ari Florence Rugendabari, Berthe hariya Ngamba, Stanislas hariya muri Kabuka Kayinzi ndetse na Janvier mu gacurabwenge. Reka dushimire namwe mwabanye natwe tukomeze kwifuriza kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda radio yanyu huguka yabateguriye. Nge na Florentine Mukarubayiza Imana ikomeze kubarinda naho ubutaha.
Natisuka soko y'ubukungu niyo shingiro ry'ubuzima niyo nkingi y'igihugu cyacu niyo soko y'amajyambere nituyifata dushyize umwete u Rwanda ntiruzameneka. Nidutera gati mu ryinyo tuzaba turutetereje guhinga su gufata isuka ngurimagure no guhinga utekereje ugahinga.
Rwiyemeza mirimo mu buhinzi
nuko buri kwezi simbura nk'amafaranga 170 ndetse byaba byagenze neza nkabonamo nk'100,000.
Ibirayi rero ndabihingaga rwose ndabona
yari ingurube n'inka byose
ugereranije nuko abacuruzi baza batugurira igiciro ntikiba gishimishije
nkuko nange nayobotse banke nabo bagombye kugana ayo mabanki bityo ubwo buhinzi bwabo bakabugira umwuga.
Icyo nakubwira uri umuhinzi ukabona urasarura ibiro biri munsi ya 30 wahinze ubwo buri muhomba.
Rwiyemeza mirimo mu buhinzi ni ikiganiro mugezweho na Radio Huguka
ugikurikira buri wa gatanu kuva saa 3 kugera saa 4 za mu gitondo
ukongera kucyumva buri wa kabiri kuva saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo.